Chipupute.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby.
Si uchawi ndele wala ndumba ni baba
yetu mkombozi.
Mwanao nalete wakasumba o baba
yetu mkombozi.
Huku kwetu bongo mani kizipata hizo mani. Unachuki wakino manoma vinanza misilani. Kudadade, kudadadeki. Unaocheka nao hao ndio hao marafiki feki. Kudadade, kudadadeki. Watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki. Hawa eleweki.
Kama tupo bongo mani,
yeah.
Kama tupo bongo
Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, 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 kama tupo bongo mani.
Ukiwa juu 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 hutapigwa maji ngungungu. Hutapigwa juu 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 hutapigwa juu 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 juu. Na ukileta uku ku ku hutapigwa kwa juu 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 juu. Hutapigwa kwa juu 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 juu. Hutapigwa kwa juu 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 juu. Zombe sema now.
Kama tupo bongo mani,
yeah.
Kama tupo bongo
Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam.
DJ, what?